owami hlale nami noma kunjani ngiyamshada ngiyamthanda ngizomthatha ubambo lwami olavi owami hlale nami noma kunjani ngiyamshada ngiyamthanda ngizomthatha ubambo lwami.
Ngizokwenzela isikhathi, sorry, no.